waone wananuna baby, wanachonga baby, ila nipe boost kwenye shavu wazidi kuroka, tinecha kizito tunazidi kuwapa pa.
Nikona musena baby moja, moja tunche lefi lefi mama moja, moja hakuna wengine kama ye,
hakuna tu,
hakuna shori nime kama ye. Ya marami na kamevu, babu, tachukata lefi lefi mbe buve.
Shove, shove,
mbuche kwe, ayyesi.
Let me be your melody, let me be your fantasy. Oh, I'll never ever ever, I'll never ever ever let you down my show. We'll fika huko Tanzania, we'll fika huko pale Kenya, Odoyo ma Tanzania, Odoyo ma Kenya. Nyayuna, nyayuna, niko kukwa na pateki. Nyayuna, nyayuna, kelebu. Nyayuna, kwayo 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 kwayo. Nyayuna, niko kubeki.
Niko na muse na peki moja, moja tunche lefi lefi mama moja.
Let me be your melody, let me be your fantasy. Oh, I'll never ever ever, I'll never ever ever let it down my show. Na iko kuna kongeli, na iko kuna disikoi, na iko kuna motokai. It's a lady believe in her true love. Real, real, not true love. Oh, my baby. Take it to your heart. Yara lo tako. Iko kunirima. Iko kunirima. Eriba na kwa bigira.
Ndo kwa shahuri macho zango zinangara na tsuma flavor kwako. Yo, nifahamu tabia zako. Si kwa shahuri sina pesa kuwe zambi kwako. Nipe pendo nipe manoze kunye jama kila sana omba sara pendo lisiwe bala. Wahenga wakisema watajaza wenye tuko na kizito production.
Iko kore peta.
Niko na musena peki moja. Moja tunche lefi lefi mama moja. Moja hakuna wengine kama ye.
Hakuna tu,
hakuna shori nime kama ye. Ya marami na kamevu, babu, tachukata lefi mbe buve.
Shove, shove, mbuche kwe,
ayyesi.
Mbuche
kwe, ayyesi. Ayyesi. Niko na musena peki moja. Moja tunche lefi mama moja.
Let me be your fantasy. Oh, I'll never ever ever, I'll never ever ever let it down my show.
Kick up with Becky. Hey. When I wake up in the morning this day, this and that is shine on me girl. I remember those times when you left by my side. Oh, I remember that day when you left by my side. Oh, I need you again. I need you by my side. Oh, wow. Oh. I need you again. I need you by my side. Oh, wow.
Niko na musiana baby moja, moja moja, let me let me be moja, moja. Hakuna wengine kama yeye. Hakuna shoni nile kama yeye. Ya karami na kame buda, buda chukwa jana nile nime buda.
Shoni shoni.
Mami chekwa mwenyezi. Mami chekwa mwenyezi. Niko na musiana baby moja, moja moja, let me let me be moja.
Ever, 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 let it.